Nuri wangu zaidi ya siara. Jo baby tupeperushe tiara. Mimi na wewe kama ulimi na mate. Sito kwa chapaka tufike kilele.
Upendo wetu kama kuruanda doto. Hatu wachani hata watu zinye ndoto. Hata kwenye maisha ya msoto. Hakuna taka ya pamuwa letu geto.
Jabela hiri, kendo wagini. Inkende maduari. Ana hiri ndalo duto. Ana gini ndalo duto.
Yemu wangu yukono chumba tu. Kama una sumia, sumia.
Jonda kila napokona ninahisi nimepona. Don't need the love cause you drive me crazy. Then shake it tight to see me out to baby. Yeah, when you're my city. Figure number 9, yani when you're my queen. Yeah, me no big boost hopper. Baby, baby, when John me na taka.
Isia zako baby, nazi feel feel. Nazi feel ma. Isia zako baby, nazi feel feel.
Unani feel ma.
Naku feel mpenzi.
Unani hiss ma.
Naku hiss you baby.
Unani penda ma.
Naku hiss you baby.
Naku penda ma.
Unani penda baby.
Moyo wangu nakuitaji kati huu njoka ya karibu. You're my baby boo. Joto limezidi njoo nitowe kiu. Barafa moyo wangu.
Emu wangu niko na chupa juu. Kama unasikia sauti yangu.
Sauti yangu niko na juu kwa juu.
Kama una feel, hisia zangu.
Demu wangu mikono juu kwa juu. Kama unasikia sauti yangu.
Sauti yangu mikono juu kwa juu. Kama una feel, hisia zangu.